fedde humanide jamma commune Lobougoula nder jentini heƴaɓe hewɓe commune o iwre jokkolɓe yaade rewɓe yimɓe finatawaji lammuji kaktaɗi e ko nande muɗum nde ɗo fedde CCP fanda muɗum yo jogade no fewiri kala kowoni basiji hakkunde yimɓele ma jañili. Ɗum woni ko holliti Souleyman Dilla kanko woni secrétaire général nde ɗo fedde CCP Lobougoula. So ni min mati basi imike ma ɗum dara immade min piyan dambara hinnade ɗum caggal ɗum ɗum min gada immadaraji le gure ɗe hultinde jamare nde yona fe koɓe noddodira gendarmerie ma ɗum saria enen koye amen ne mbawi wadde jooɗa haalaji e misala so hakkunde mi ema tiɗalla na woodi yama neɗɗo ne wawi tawede dental ngal no mbawɗo latade sababu famminde ma pati jaaha fewi to gendarme en toon ma ɗum saria. Ndenno gila ñiɓugol fedde nde ana wara lebbi jeegom hannde nafaka muɗum yama jaati hannde e wi yimɓele Lobougoula ɓe keƴa ɗo jokkolɓe gonɓe e fedde CCP holti wiide ref korol hakkunde sinuji commune o timminirta tan banggal haala ɗum nafi min sanne saabi fedde nde ɗo fedde nde joƴine basiji kewɗi ɓiliɗi e nokkuji guese ma ɗum kabaru debbo no heewi noon sanne ɗiɗo teraji ɗika fof timmi joni heƴaɓe laamu commune o ɗum gonɗini kabar muɗum saabi ɗum laatiko jaati ɓeydari e wi maɓɓe ndenno yila maɓɓe hon ɗiɗo mijoji ɗi jokito keɗana metto peggi Koulibaly kankoni jokko arandejo maire Lobougoula. Min jiɗa fewi ɗum haɗani enne ana haadi ɗum jokkito ka soni goɗɗum fof wala hen kay fanɗi fof kaddan ko yimɓele fedde nde totta yalla guuriji mabɓe ɗi na feewa saabi fay soɓe gala joddi kay ana hani ɓe gattane hakkillo ɓeydade e rafi yakkawere yimɓele fedde nde holti ɗum wala bawɗe tottodiral kabaruji radio fof wala e ley commune Lobougoula e wi maɓɓe ndenno fedde sisini nde ana jogui tellaji famminde jamare nde keɗanna Souleyman Dilla kanko woni secrétaire administratif nde ɗo fedde CCP. Le nokku amen suudu radio wala ndenno minen jakkiri sanne kakul humpitingol so radio no wonno ga enne eɗi mbawi noon faabade min e le imadraji ɗimi gondi wakkati joni o
ngoɗo yo noddago heeƴo gomin noddirta programme d' engagement civique